eɗen gondi yamde joyi wittorake mintaji sappo e joyi kibaruji meɗen fulfulde ko min Omar Hammad Janganta o nani ko e majji. Mbiyen ni to endande département mo Filinga région Tillaberi ñalade jofal guesa heƴama kam woni sappo e joyi lewru décembre garo o, amma ɗum fu hatta duroɓe nder nokkure nde no kooɗi tillal niraku. Nonni gam hisinde e surude woldeji hakkunde duroɓe remoɓe waɗi ko hoorejo Sawara région mo Dosso suudu mum, o fooɗi hakkilloji ɓe juuɗe mum tawa nder fi on gam ɗowtanade wakkati jofal guese o. Nonni yewtere meɗen pindino hande haltanana dow ɗum woni muyninde suka nde innum no wondi reedu baasi fo woni ɗum waddanta inna on yaade cukalel keccel muynoyngel diina yeruno rewɓe hewɓe goni no miilira inna sukaɓe no diallo Hamsatou Diakité jon andal lokotorojo to majjum famminire. Kori jam hirti emo mbiyen ni to nder département mo Filinga ñalande jofal guese yo fama nane mbiyen to endan darnama sappo e joyi lewru décembre duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay garogo, amma ɗum fu hatta duroɓe gere domta wakkati on kam ɗum wonno wadda bonondaji kewɗi na ko nder nokkuje ɗen remoɓe gere no mbala nder guese mum gam renude kulle ko hettaka ɗum. Kettine nane ko Elhaji Adamou Bana, secrétaire général kawjiɗo kulle kawtaɗe fammin Abdoulaye Bagas.
Les dispositions qui ont été prises
laabi kingaɗi ɗin endan ka en goni ko meruɓe ɓe endan no kani noon gollida sogeji gattaɗi yiilo gam joɗɗinde hakkillo fukkigo nder cakantaɗare nde. Ko watta du fuu to saɗornal gon heɓo caka ndemoɓe e duroɓe ɓe endan. Nde ni durowogon no hiɗi jippade tokkira du fa hannden hoore huɗo no wawi du tokki nder gurti ittaɗi ɗin endan gam yettore Allah ɗo endan ni miɗen goori gurti kewɗi nder cakantaɗare amin nde jehoji har dogonduki looga fa wara birnin gawre. Ndenne ko hani woni himɓe ɗowtano ko wi'a nder laabi laamu leydi ɗin endan to duroɓe ƴuuri fuu no mbawi tokkiri gurti ɗin endan jewta.
Mbiyen ni caggal nde kettol guese waɗa nden noon duroɓe ƴuwoyta hoore huɗo juururde ɗum du no wadda woldeji caka duroɓe e remoɓe wawtugom gam remoɓe gere kantayi kette nder guese muɗum. Kanƴi waɗi ko hoorejo suudu Sawara mo région Dosso waɗi batu e firturgol koye foɗude hakki loji duroɓe remoɓe dow majjum. Ramatou Issa Wanke woni ko yewtiti e makko.
Région Dosso région noon laatiɗo durugol e demal kam woodi sembe nde ɗum tokkodira e fuu ɗum waɗata, mais min ƴi nder jonde ɗen wakkati warde wakkati saɗormaji no goodi funi hano sarde hannde gartol bisaji jurugal bisaji mbiɗen giɗi tawe duroɓe ko hilno he bisaji durnon duroɓe mawɓe denoɓe hamɓe remoɓe nde Allah waɗi on ɗo memama fama laabi no woodi ɗino tokkata ko watta ittani hakke muɗum hana an sarɗanta hoore maɗa. Nden kam mbiɗen giɗi tawi himɓe paami le fait que duroɓe e remoɓe tawre ɗum ɗon jawdino ka birgaka watta to ƴeelu wala ɗo kal haldi watta. Allah hokki en batamare latine funo ɗo diyanno ɗon batamaral ɗon.
Nani mbiye ministére hawjine nder reedu leydi Dombalaga porje pagode sigila kawjiɗo laamo ragal lobbal e yaadu yeeso démocratie asawe bittiɗon to enda région Dosso waɗi batu ekkintinol ardiɓe hawsu cuuɗi sariya hawtade e hooreɓe soogeji kawjiɗi filla mbiye ndenagu ɗum woni do filla surude baasi e ɗowtanade hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe e nder wakkati cuɓaki o. Mariama Yasini hoorejo porje pagodo holli e wiide ko nder wakkati cuɓaki nden woodi sukullaji sanne. Kettine nane ko wi Awsi Abdourahmane.
Les périodes électorales
wakkati cuɓakiji watte caɗale no tawe nder mum sanne, wakkati mum no woodi fitinaji to onon ɓeeɗo onon woni ko wattete arra gam wadde fitinaji ɗin. Pottal mon ɗo hanne oɗo batu no holla anniyaji moɗi koƴuɗon gam balliton cuɓaki conseilléɓe dibteɓe e hoorejo leydi ko warto e leydi men ɗo waɗa e jan e sew.
Mbiyen ni e nder taykakiki fedde leyɗe duniyaru hawjide nimɓe feroyɓe waɗi e nder hisaki muɗum ki lewru dow région Tillaberi nder lewru octobre ɗo nder leydi meɗen Niger holli ko filla rafi kejoran hakkilo fukkingo no woni no beedi non der no kuje kerude e Mali der region Tillaberi e der taykaaki ngoti kindobe kolli ko der no kure de wakati alla fu kippenande pelle murtube be anda ka fu may e non no ngada dermo dum du rafi kejoran de nago no wawi waddude hano dum woni layre far arzuku no kure de yeru fudu far ndemri e durgol nani faabade yo meewi en leddi meden Niger no don sigilo e jabbitade nokure to jangete andal lugal tewte e kamoni e do dum du no tawa e do lawal e hala ka kaltenka yeruni no ardido nokure to jangete ande lugal tewte dum wiri o wi dum tawa kenana e hoytinande e wallude nimbe jangobe tefa ande lugal do majjun kettinenene ko professeur Aga Aria Moussa wi talata Abdou Bahar
L'Académie des sciences comme son nom
Jangirde jande andal luggi digal doni wadi fille jandeji fu bawandi nafi himbe leydi janginobe endu der jangirde de endan titin kinto gada taykaaki luggi dikki ko wallira jangobe be digina jandeji nafa gollirde gomnati gollirde tawade do jonde ko M1 der rabbinol halani nafa himbe leydi fu fadu himbe leydi be endan pama nafa kaaji tawadi der iri jandeji di endan tabbat du dum waddam bayla der burna himbe leydi ande jaamu bibbe leydi du anda fa handen ko taykaaki e jande luggi didde ka e ngoni dangare de domun dum tuugoto yaadu yeso leydi
sont les moteurs de développement
nani mbiyam faawarde joni e der wakkati kenduli dabunde do no wodi hano baasiji mawdi ko rimanta nayebe e sukaabe kan woni ko mbiten durmaaji laalidi kambe nyaawu yakum yeruni no docteur Hassan Haruna loktorojo mawdo faminiri Alamin Washar kepdo yamtinademo ko wadi yamirore domaji.
Cette période elle est caractérisée par l'armatan qui sous
der wakati dabune de endani hendu wifata ummina sollare no wodi du fa handen sollare gum di wande der tenere on endan warde piniji ledde irir ko waddana himbe du fa handen sadormaji misali ngancalla nyaw sukku peol goldu ni de endari no nyawna himbe durumabe ummina nyaw yakku wobbe nanga du fa handen ga endari lewru octobre yade kanto lewru février de hendu dabune de endan wifata no hani du non sarobe kakkilo e ko nyama e ko jara yesu cukabe mu gan suka kai ko hi isaru mun no nyama fu milan no wodani dun no denne be acce yarude na nyamude kulle pewde be cuda du fa handen cukabe mabbe subak e jamma fu gan hisinde be sari nyawuji dabune de
info tin pour prémunir contre ces maladies
Mbiyani grupu yimobe biyetedo Bororo Motors d'Afrique asave garo o woni ko be puddata yilaru mabbe jimi ko bange leyde hirnange de Afrika tonde region doso koro yilaru mabbe ndudo woni yimoyde der no kuje dem e hokkude lokotoroje potoro dem poporoje di koyde tati ko joji nimbe nawabe kettine nane ko bube ardo golo goto tawado der yimobe famine nana hadiza santo majo
C'est une tournée nationale d'abord.
Yilaruno wonanu no wadi de redu leydi fu. Denko dum ummu du yaha der leydi hirnang Afrique. Motoje koyde tati kammi gonmi den kokka ga walirde loktoroje keba ko adiri nyawbe mu. Minen yimobe goni no gadda balla aminka ko watta du yaadu yeso hebu. To min gari fu miden gidi himbe burto gar ciodo tike natol hiroji amin di enda. Ga hebude ko sodira motoje de enda. Der balla himbe du de Allah jabi ceda ke oto ko soda motoje de enda.
Jamwali docteur
jamni wala kay madan tarware kuri janni waddi ma do to an hande
docteur de gonga mi wawa fenanima hunde de buri semme illa gora yara ton enda faddo dalila nyaw coronavirus ku mi anna fu to mi watta hore
madan tarware mi do andi fu der ko taweda hande sey ni munyal gan wela wi'e badi do neddo fu nyaw coronavirus ku hebi dum
amma docteur ko sabi emi di kollitoje maada sanne woni hunede ko heedino he amen men fu
madan tarware kollitoje didi ni na bi en tati kammi wadante arande ni to jabu kulal fu nata berne maada fa jale der ir wakati o to neddo accu kulal jaludo didabel majjum woni jombaade maada o fere mum woni handen o wurtata ko na
gonga nonni non docteur duubi amen sappo e joyni hikka amma aranal majjan ni der burna amen kone o amen fu kono fere mun no joodi
to wala ko hulqini der majjum wakkati on kan wardi non jonka e sembin dimmo gan dum o haaja sanne handen wakkati wadde wakkati fu noddumo e telephone durudu to huune fu ko welmo to jaccammo ton eden kani du sembin dinde nyawbe meden handen faddabe kan fu e wi'abe degga wuro na jodo nokkure worre to natu jama'are der wakkati o holli tore tata bere den woni duru pirta ko e wondirabe maada do nyaw coronavirus gu era himbe tinno no do tono labi kisnol cingade din
wallahi docteur mi yetti sanne hanneni hakkillo an warti kolli toje maada de e cembin dinika de nafikan kan du sanne
Oh yo, anni nore non de studio kalangu wadi hawtade e minister kawjido cellal e leydi Niger.
Ande ni en kaltana na do filla rewbe pamana en tugol suka moyn tawidu inirabe sukaabe hewbe no godi sadorma har en tugol sukaabe modu yerno jom en ande far nyamdu njamiri suka no wawi moyni nede fayotto lebbi laso enay mako buri dum docteur Diallo Hamsatu Jakite o famini e vide ko moyninol suka nde inno no wodi redu basi fu woni dum waddanta cukale ngel e inna e hore mum kettina nane ko wi Raylat Suman do majjo
entol biddo musinowo tamma inniraabe endan faama dun sanne noy non woni no ono jo en ande benen biidon dum wadire
le sevrage de nate entermant
Entugol suka muyno no be gadita ni hana nonno men bi aina suka acce musina fayotto lebbi nogay enay se sawtay enday innamu acce wada lebbi nogay jeego fay ha duubi tati e hore mum suka fu musin do fawadi duubi tati atawan suka on no wodi hakkilo sanne no yan di dukonda gandeni suka no musina fawadi duubi tati to jonkan kanyu inna on tinnoto no fijida suka on ay eno foda hinere inna on nano mema gite mak na gasa makko jonka e be tolodira suka on hinnata ko no musinata fayotto kanko suka e hore makko yopa ennudu
nani suka musini fawadi lebbi no gay e nay seni tawama sautai musinon gol noy hani wadene
seni inna o yi suka mu caggal lebbi no gay e nay no selli to hese hese o tokka mo itta dum enna o yaade seni suka on no musina jamma e nyalom bo itta dum e musinol jamma o acca nyalomata fa suka on yatto duubi didi kibbi won lebbi no gay e nay to den e imo way entude dum
de inna o adi redu tawidu konna suka mun no musina me haani suka on jogore
en gi inniraabe sukaabe no gondi e deedi no muynina suka mundu wana gandebbo saawi watta ko itta suka mudum e ennu mudum
ba ko tawada himbe meden no bi'a haana chaawdo muynina suka na
ayyo hono himbe meden bi'ata non kosan kesanno ka woni ko inna on wadi wodana suka on faysedda tawedu hana nonno sabu en gi inniraabe suka no gondi e deedi tinnoto no muynina suka mu illi joon fayotto nyannerimi suka on e hore mum nyanne yi cukalel keccel cana hore mum musiningulu ittude suka e enna on torran suka on nino on nafata suka on
c'est lui faire plus du mal que du bien
dawante kibaru jumeede fulfulde tili kirtenta jamhirti
studio kalangu
nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joy do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jette jetati chapande joy en
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurna lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joy
aljumare fu batu joda kalen mo hokkobe habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
soy alal habaruji sukabe ummatore yande joy la sara e tokkinde en fu fotten faada studio kalangu yado leydi Niger
Hey banna no gonda ko en habaruji on subhanallah bannira warjoda halana alhamdulillah tunde me don kira wodi ko wonde berna an ko jimmi mi halan ma do majjum wey in ko hebi himbe bangerde enno kenyi mi cho lumo de lore faba faba on nemmi rebe didugo ibe kira goto on madon batana higo makko bi ko dabbo loktorojo idon dagge de lenyol e himbe ko reere inna lillahi hunne o wela banun nanul hannana nemmi da hirda mabbe inra on yi iko golle loktorobe mo alta kanjum wadi himbe ko reere e lenyol ibe doggamu illa wurtaki nyogungu covid-19 handa himbe nanga hulugo loktorobe kulo nyogungu covid-19 kanjodi himbe gari ibe doggabe embe yamda ibembe magatabe fu nonnon bandirawo seeda en kawdiri ko'e meɗen en tokki laabi joƴƴinaaɗi kisinayɗi himɓe imma ñawgun en nden tan noon ketten kisin imma mago
inara e ñaño fuu no tawaymo imma woya ma ñaamata ma yahata gollel
ɗum ɗo yo anninoore noon de studio kalangu waɗi hawtaade e ministére kawjiiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.